kuchocha no mutima no kusunza ulikate nengunonya ngana ye mukwana noliwara untate bubunke kebwe nkunonya mfune mbera uno sibyese ngenge nkire kimule kitobekera omukwano gwe nkuba naye nawe tonumya nkwagala naye ate konumya nze nkumatira naye kikonumya nze nkwagala naye ate konumya mukwano nkumatira naye kikonumya onsumulula mukwano nsumulula nfukumuka amaziga lwe sikulaba nfukumuka wankwata magumba kunyama omukwano gwaddala mwana muwala sawa yampeta sembeza katengalo watukiriza ebiroto byange mwana muwala gwe mukwano gwange omukwano gwe nkuba naye nawe tomnumya nkwagala naye ate gonumya nze nkumatira naye kikonumya nze nkwagala naye ate gonumya mukwano nkumatira naye kikonumya sembere no baby let's do jigelika kuba omutima gunkube no kwana 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 wa my baby mpana ze mpana kwana wewe ka omukwano gwe nkuba naye nawe tomnumya nkwagala naye ate konumya nze nkumatira naye kikonumya nze nkwagala naye ate konumya mukwano nkumatira naye kikonumya